Emva kwemibiko esanda kuvela yokukhokhwa ngendlela engafanele kwezibonelelo zikahulumeni kubantu abangafanele okwephula isigaba 21 somthetho wosizo lwezenhlalakahle, iDA icela uMengameli uMnumzane Cyril Ramaphosa ukuba enze ucwaningo oluzimele lwazo zonke izingosi zolwazi zabahola izibonelelo zikahulumeni ngokushesha. Inhloso yocwaningo mabhuku oluzimele kuzoba ukubuyekeza ubuqotho bedatha ukususa abamukeli abangafanele futhi kusungulwe izinqubo zokubuyisela imali ekhokhwe ngendlela engafanele. Okufike kushaqise kakhulu ukuthi kubukeka kungekho mizamo eqhubekayo yokubuyisa imali ebikhokhwa ngendlela engafanele kubantu abangafanele naphezu kobufakazi obuqanda ikhanda bokwephulwa komthetho. Naphezu kokwephulwa kwemthetho efinyelela ku-40,000, uhlelo lwezisebenzi zikahulumeni lusathathe izinyathelo eziwu-42 zokuqondisa izigwegwe kubasebenzi bakahulumeni abathintekayo ngokuziphatha ngokungafanele. Impendulo kaNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNkosazane Lindiwe Zulu ePhalamende ephendula umbuzo weDA iveze ukuthi iSouth African Social Security Agency ikhokhe u-140 million kwabashonile abangu-75,000 eminyakeni emithathu eyedlule. Ukwambula kwesamba esikhulu semali ekhokhelwe abangasekho emhlabeni kanye nabanye abahlomuli abangafanele kugqamisa ngokusobala ukuyekethisa okukhulu ekwethembekweni kwemininingane yolwazi lwabamukeli besibonelelo sikahulumeni, okubeka umthwalo ongadingekile kwizakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezikhokha intela. Kubalulekile ukuthi uhulumeni akhombise ukwethembeka kumphakathi futhi agcine umthetho sisekelo ekuphathweni kwezibonelelo zikahulumeni.